Uburumbarare, ingingo ya 37. Uburumbarare bw'ikinyabiziga cyangwa ubw'ibinyabiziga bikururana n'ibirenze ku mubyimba wabyo hatabariwemo amatara yerekana icyerekezo n'indorerwamo zibonesha ibiturutse inyuma ntibishobora kurenza izi ngero. Igika cya mbere, ubugari bupimiwe mu butambike ubwo ari bwo bwose metero 2 na santimetero 65, ariko ubugari bwa romoruki ntiburenza santimetero 75 iyo ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri, b metero 1 na santimetero 25 iyo ikuruwe ni pikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande, se ubugari bw'ikinyabiziga gikurura iyo ikuruwe n'ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, cyangwa iyo ikuruwe n'ikinyamitende 3 cyangwa 4 gifite cyangwa kidafite moteri. Yongeye kandi ibinyabiziga bihinga iyo biva aho biba bijya mu mirima cyangwa iyo bitahuka kandi bikaba bitarengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha bishobora kugeza ku bugari ntarengwa bwa metero 6, ariko ibice by'inyuma bihindukizwa cyangwa bishobora gukurwaho nta ngorane bigomba guhinwa cyangwa gukurwaho kugira ngo ubugari bugabanuke mu gihe bikigendera mu nzira nyabagendwa. Uburenganzira buvugwa mu gika kibanziriza iki bukurikizwa ku mashini zikoreshwa n'abafatanye imirimo iyo zivuye mu igaraje zijya aho imirimo ikorerwa cyangwa iyo zivuye aho imirimo ikorerwa zimukiye ahandi, ariko ntizirenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Igipa cya kabiri, uburebure bw'ikinyabiziga cyangwa ubw'ibinyabiziga bikururana. Uburebure ntiburenza metero 7 ku kinyabiziga gifite umutambiko umwe uhuza imipira. Imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Imitambiko ibiri ifite ikihuza kandi intera hagati yayo ntirenze metero 1 na santimetero 60, ni ukuvuga imitambiko ikoranye ariko hatabariwemo icyuma cyagenewe ibikurura. B. Uburebure ntiburenza metero 11 ku kinyabiziga bifite imitambiko ibiri cyangwa irenga hadashyizweho icyuma gituma zifata iyo ari ikinyabiziga gikuruwe n'ikindi cyangwa gikuruwe n'inyamaswa. Uburebure bwa makuzungu ntiburenza metero 17 na santimetero 40. Mu gihe umuhanda umeze neza, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu ashobora kwemerera ibigo bya leta cyangwa ibindi bigenewe gutwara abantu kunyuzamo ibinyabiziga byazo bifite uburebure burenze metero 16. Uburebure bw'ibinyabiziga bikururana hashyizweho ibituma zikururana, icya mbere kikaba gikururwa n'inyamaswa ntiburenza metero 18. Igika cya gatatu, ubuhagarike bw'ikinyabiziga metero 4 na santimetero 20. Igika cya kane, igice kirenga ku biziga by'inyuma metero 3 na santimetero 50, iby'imbere metero 2 na santimetero 70. Nanone kandi ku binyabiziga bifite imitambiko ibiri hagati ya za agisi hakaba hasumba metero 1 na santimetero 60, igice kirenga ku biziga by'inyuma ntigishobora kurenza 65% ku ijana by'uburebure buri hagati y'ibiziga by'ibyuma n'iby'imbere, naho ikirenga ku biziga by'imbere ntikirenga 65% by'ubwo burebure. Iyo ikinyabiziga gifite imitambiko irenga ibiri muri yo ikaba ikurikiranye, uburebure buri hagati y'imipira y'inyuma n'iy'imbere n'uburebure bw'igice birenga ku mupira bupimwa bahereye hagati y'imitambiko iteganye. Ingingo ya 58, iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwa cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gufungirwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande ziheza uburumbarare bw'ikinyabiziga. Ibyo byuma byifashisha ntibigomba gukurura ku butaka, ibyo nyamara ntibibujijwe ku mashini zihinga no ku byerekeye iminyururu ku binyabiziga bitwaye ibintu bishobora gufata inkongi. Ingingo ya 59, ku buryo budasanzwe kandi binyuranyije n'ibivugwa mu ngingo ya 57, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu cyangwa intumwa ye ashobora igihe hari impamvu ikomeye cyane kwemerera kugenda mu muhanda ibinyabiziga byakorewe imirimo yihariye kandi bifite ubumbarare burenga ubuteganijwe ntarengwa.